ngitoba mathambo
ngitoba mathambo ngiphelela
ungiyengile
ey ngayengela
ngisothandweni
ngisothandweni moyo ngcwele
uthando lwami
uthando
lwami
luyangengama
lungitoba mathambo
ngitoba
ngiphelela Isothandweni
moya
Isothandweni moya
Uthando lwakho
Ngosujesu
Uyangekama
Lungicoba mathambo
Ngiphelela
Ungiyengile
Ngayengela
Isothandweni
Isothandweni Moyo ngcwele
Ngiyalgaxa lolucu Moyo ngcwele Awu ngiyakuthanda Ngenhliziyo yami yonke Uyisithandwa Somphefumulo wami Ngisothandweni Moyo ngcwele Awu
ngisothandweni
Sothandweni
Sothandweni
Sothandweni baba
Sothandweni Moyo ngcwele
Sothandweni
Ungilengile
Ngahluleka
Ngahluleka
Sothandweni
Sothandweni Kunaphakade
Sothandweni
Sothandweni
Sothandweni Awu ngiyakuthanda moya Ngiyakuthanda moyo ngcwele
Ngahluleka
Sothandweni moya
Sothandweni Kunaphakade
Uthando lwami
Uyangengama
Ngiyaliphonsa ithawula moyo ngcwele Ngiphele
Ungiyengile
Isothandweni moya
Isothandweni Moyo ngcwele
Isothandweni
Isothandweni
I'm in love with you Lord
Isothandweni
I'm in love with you Lord Sothandweni
Isothandweni Kunaphakade
Isothandweni
Sothandweni
Isothandweni Sothandweni moya
Isothandweni moya ngcwele
Ungilingile
Ngahluleka
Sothandweni moya
Isothandweni Kunaphakade